E cabe wampona na, e cabe wampona na. 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 Ke a tlase le hodimo, hara mafifi ke tlatlatsa le masimo. E cabe wampona na hodimo, ke tshepa hore wampona na hodimo. Ke a tlase le hodimo, hara mafifi ke tlatlatsa le masimo. E cabe wampona na hodimo, ke tshepa hore wampona na hodimo. Bare mathomo wa botlhale ke go boifa morena. I'm truly devoted and no doubting your strength. When my mama left you took the pain that I felt. No mizin tos beta got us logos beges. Satane maga figa babu logus lamule. No maso gumyama babu logus kanyise. Sitembele guwe baba stelu fulinze. Mata mami guwa kumtali wami. Stelu fulinze la baba. Rako pali sedi fela lekhanya.
Wrote this in the dark, in the middle of night, asking the Lord to please show me the light. Kumnyama kulelizwe no Satan uzipha amandla, prayer is our only weapon to fight. I'm Mtatsekhaya, wipe your tears, everything will be right, long as you trust and never doubt in his might. They can try to drag us down, but he'll never let us down. I can feel his hands holding us tight. Melu tembele kuyo mufuna ukuphumele, melu thandazo mufuna ukubona inkulule. Ngahlela abanye umono zoselisele muva mfana hlale emkhulekweni nawe lizwe lakithi ubuloko yahlulo kunyuko lokungena lokuphu. Ngalingo phela umoya dala feze kamaphu. Give me now akunamehluko Mtatsekhaya uthanda sonke uNkulunkulu. Mtatsekhaya uthanda sonke uNkulunkulu.
Ikabe wampona na, ikabe wampona na. 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 Ke a tlase le hodimo, hara mafifi ke tlatlatsa le masimo. Ikabe wampona na hodimo, ke tshepa hore wampona na hodimo. Ke a tlase le hodimo, hara mafifi ke tlatlatsa le masimo. E cabe wampona na murim, ke tshepa hore wampona na murim. E cabe wampona na, e cabe wampona na. E cabe wampona na, e cabe wampona na. Morena wampona na, morena wampona na. Morena wampona na, morena wampona na. Ke a tlase le hodim, hara mafifi ke tlatlatsa le masimo. E cabe wampona na hodimo, ke tshepa hore wampona na hodimo. Ke a tlase le hodimo, hara mafifi ke tlatlatsa le masimo. E cabe wampona na hodimo, ke tshepa hore wampona na hodimo.
More music at iminati.com.